Nickness on the board.
Kunja Kwachanso.
Don't forget where you got it from. African music, don't see. Oh,
yeah. Hoa. Yeah.
Dick is walking the mix.
Akundiuza mama kulibe Mtima wanga suna pumepwino Nali ndiza mbili zoti mpange Anango pita mama Sana one olo chuma changa Moyo wanga Udali ofuta inekukala Kuwaona sipwanga Kuwaona chibale Kuzaona baba Anadisia kwa kwa tira kwina Moyo wanga Mukamati wana siku titiri badati kumayuo
Dima,
Bwero zati wona kumapano olomozi chisoni chimati kwira Oloti pasacho vala ife peno mangulira pena kugona ndinjara Olomozi hongo bwero zati tandi samso Ambira makara kumatitu samso Uyesela kupemba osati tandiza Ababa alipo akutandiza ende
Dima
Dick is walking the maze.